trendybeats.com.
Yo kazu ba bada eh yego na bunduki mena rona eh tuna roll up roll up roll up yeah na shanga waka waka na mtoto anavyo kata kata takwaje kimamata mata mtamchakaza chaka
na moja moda fika twende nani kwenye bonge la uwanja kitandani nikonyeshe vile meufanya mamesi na gotani utani utani utani
na watoto wa kario 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 nyuma wana makario kario 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 hey. Temeke na Kinondoni lala Manzese na mwana Nyamala mala viatu vipo fukoni napikaga pekwe ni bila tandala
na wasikia machizo naunda kamati wana data na vino nalo bad body ina bide jongeze newe big daddy yes I'm a big daddy and I'm a poof daddy
ooh
mama wende fire yo umekusanya kama kwaya yo wende number one desire girl when you michezo when you mbaya yo moja moda fike twende ndani when you bonge la uwanja kitandani nikonyeshe vile meufanya mamesi na gotani utani utani utani
oh baby katika piga magoti acha wano piga majungu asa na mwaga manoti mananisha hongwa mzungu
unakapandisha uchizi hivyo kabinuka kama mbuzi kashikwa mapembe hasira za mkizi hizo furaha kwa mbuzi kijino pembe
na watoto wa kario 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 nyuma wana makario kario 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 hey. Temeke na Kinondoni lala Manzese na mwana Nyamala mala viatu vipo fukoni napikaga pekwe ni bila tandala ngala.
More music on trendybeats.com.